Asalala, Mungu kaninyima upole. Hali yangu majalala, Mwali nilokosa mkole. Temino mbagala, ofisi ya jirandole. Na wakalisha mafala, wajinga wakuja bongo, wageni wa Dar es Salaam. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu yananishinda. Hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya naga kasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilia kwa uchungu, na mama yako nilipo mpola zaga. Yeah,
watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
wazazi wao,
watakubali,
minawe hatulingani,
watakubali,
hathi yangu na ya,
watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
shida mama, shida, watamani tuoane, miguu yangu kutwa iko bize. Staki ubaki mjane, kula kwangu hadi nikimbizwe. Niendapo barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja. Mana si kazi la vitani, kufa ni tendo la mara moja. Muda mwingine shati begani, peku peku tazani nimerogwa. Mguu nje mguu ndani, defender na kubeba kamzoga. Rama penzu shemeji kucheka, dada na majirani. Na shafanya kote manjegeka, hawa nipendi mtani. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu yananishinda. Hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya naga kasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilia kwa uchungu, na mama yako nilipo mpola zaga.
Yeah, watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
wazazi wao,
watakubali,
minawe hatulingani,
watakubali,
hathi yangu na ya,
watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
shida mama, shida,
watakubali.
Kamera
nanzaje,
na kila rusha Roma dela
nanzaje,
saluni wende kila wiki
nanzaje,
weekend twende kwa mizi.